mfunu baba. Baya mfunu baba. Please understand man. Understand how people are. Sina bantwana. Yes, conscience, please baby. Yes, him. Ngizokufuna vele. Ngizokufuna vele. Ngiyakufuna vele. Ayi ngiyakuthanda baby. Ayi ngiyakuthanda baby. Sina bantwana. Ngiyakubawa man. Ngiyakubawa baby. Understand, please. I really need a second chance. Ngiyakuthanda baby. Please understand people. Angisayenze lolo, angisayenze.